solidira kuva wendi nate. Baby gwe mova wendi nsigala mbulumi boka amaziganga nkaba. Echeje chingi nze chenina chikolera kukweweka omukazi omulungi. Wafuka muka wenzi sa kubura siva na mirende. Kwategera nze binyumirwa kwanjiza. Baby, sweetie, chobola bankufira kunze byokola ntikona mweno. Walunda yonze nova kubalala nosala onzo musajja kumala. Don't kwagala nyonyo.